ũgoteku wa ũthambĩrie kinya hwainĩ we ũthagane ũnyende nĩ ipa matwarĩrĩre.